chiti kisa wifi kani chiti sinuki kani chiti kupanda kushuka kufunga milango mambo free kani chiti mositi kani chiti snatiki kani chiti kila nikimba muni sky kwenye ki asojua nampenda ndo anafanya makusudi ananiachana kwenda kini misi anarudi asojua nampenda ndo anafanya makusudi ananiachana kwenda kini misi anarudi kini misi vesemesi vingi na kubloku wambie ndugu zako kunitashimu full stop kani chiti 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 kani chiti
ulisema unanipenda umenimwaga sina kitu sina no na mixa kunidharau kanyona mimshamba kawafata mabisho zile pesa zote nilizokonga mbwa wewe ningejichanga changa saving kwa na ghetto kisewe
kanchiti 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 ukaleta mapozi kisa matozi 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 ukaleta mapozi kisa matozi ukaleta mapozi 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 abuza boye anja katizi ameneja konde buwai konde buwai diyalo mjomba soja mama aji mapesa na sanga niga eva wa mko we mudi striker amepiga tujo tena we twende waone
boys kila pa chami kwangua unabaya na meneja ringo na leo tujo kapija tena na leo tujo kapija tena